to limon fofo mon heyankobe teddube taskaram jetata bo dande fulbe immorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wondi e der silmaaji cappanta tiaroji di e hino tobbe mawde e halten do mun den hande alhali internet e der leydi Afrika ko dum woni tugande e tadiere aranere de en jahan Abidjan taskoden no sukabe ngoni e gollirde internet e chaele teride be e dum mi yewtidi kadi e Abdullahi Bashir Sow suka Nigeria najo gollitirowo internet ko feewi amo udditi tati tek Abuja ton katajere didabere taskaram men ngurndam fulbe nawran en hande Dakar kalen fi dewle hakkunde nyenyube
bayelo e chuballo de sendurta gaola e mabo de sendurta wallahi to
Roger men diaspora jofinan taskaram o hande en kalan fi supngoji horeya ko Amerika toji holko hani wonde darande yaltiyankobe Afrik nabe eden wote Abdrahman Diallo goto e sukabe temedere e fondation Obama suubi hikka jaboto en ngallandal
Joulon sukabe
en dari seramen hande mo kala no tami smartphone mun no humpondira e aduna on fof e do dobande ma nyoyande hande hajuji fof no hunte kado boggol yeyobe e sodobe e jindobe e doginobe no fotta e der palleji internet banginde golleji fof no yubondiri e internet joni no wodi gollobe be hatonjina e yaltugol yaha golle kono non si en darti ma si en taskike Afrique no wasi hebude internet kelduɗo tawako e hore choggu hakkindingu e biol ndu bankiru windere Banque Mondiale e der Afrique nabe le Sahara temedere ko embere cappanɗe nayo e mabbe mari internet ɗum non no battini e golleji sukaɓe ɓe sanne wano holliri nde jantore Amadou Diallo nultodiraɗo VOA fulfulde Abidjan lamorde Côte d'Ivoire
ko internet ton ko tajjata kon no tambinama wondeji go wala sume tapi yalta yaltinta
o gorko ko sunu si Diallo wi'ete ko doginowo taxi e der sare Abidjan timmi lebbi jeego gila o fuddi hutorgol juppundi yangu dum ko lawre nde fokki tube noddata taxi e mum
me yaay e nokeli go sita internet ton non yebbi sonjam me sela yaltinta pri jidi normal e pi wala da lawo ngol kadi modja majjina me lawo ngol ko me yaata dabbitu ko lum passage jom dabbitay mo do ha karan yiti tam wonde adda sonko e seeda hakkunde amen
wona doginaade autoje ben tu wonde e nde ande Abdrahman Diara Suba ko jom faggorde Cyber Lion Shop e der Adjamé o holli gollirgol internet daygun ko jonka fogi gal makko newinanimo golle makko winda yobe kado internet kono siko ka e onor koy dun no adda lural hakkunde makko e be gollanta ben
quelque chose pour les abonnements
siko ka fogirgal hara e sengande den no moddi fota kono ka e onor koy yobe te koy no metti fi seeda wona gutu sino nebi bonnay golle de bay gollantebe be ngermay men fota kenetode be yahay
e bangne liggortobe nabugol mbudi artira ben wullita gongol no heewi warbi Aissatou Diakité ko nabo mbudi artira kaluma mango Adjamé
min ko internet mi gollirta kanabugol mbudi kono ka e onor ko no nebi dun no tampina lan fota wano ka wevu gasata hutor gol e bawo internet on mi do jokki de golle kono no nebi
kono dum do fu wona angal moddugol internet e der leydi Côte d'Ivoire burndi leydi kawte mum fu wejjitanede delbi internet daygun kojon wana holliri non Ibrahima Diallo hertordo gandal karallagal kumpite
e der 4G on no wodi ko innete cellule dum don ko antenne goto e signal mudum on hewtata don on e der sare den fop antenne ji bus no yowa mono e der otowal no yahude ko yaawi do yo no telephone makko tuttu sengande nde o woni e mudum den maddo yo sengande wonde yeso den on dumunne don connexion on haray no nebi wonde o tadjay
siwi e nebugol sengande den jama on no wullitaade sattugol cioggu jiga internet on ko mbuttati dala jiga goto sodete kono siko Ghana wala Somali ko seeda fawi e feccere mburu den ko dum woni ko fenyini witto ngo moja bere worldwide data pricing wadi e hitande ujune didi e noga e didi hara en andintinai nyalde sappo e nay lewru tata buru yawtundu delbi nay internet tajino ka der mayo dum woni sabu ngakere internet e der Côte d'Ivoire ko banni yontere Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo ko e o saido nateten erogere mi jomonemu
Mi jomon emon
Nultondiraado amen Burkina Faso Karim Bahadjo haylini faandu hala makko e der Wagadougou kedoden miijoji sukaabe ko faati e gollirgol internet fa e tiadele de be hawrata mum
salamata addu internet o ya wakati goma na laja sanne de le ko lajata dum du de holla kana ke golliloobe dum ben wakati goma mo internet on gollita ke tan dum tiida yimbe mbay gollir dum sadda wala amma ndagu bete en ni yimbe fudo ma jum gonma wakati golle wala mon funa woni wuro do dum gollata dum mon ko tinni dum ko min do ko to ni taylam kam dum mo daro ndara ko ay walitinte fara fournisseur e ben fa keba duita cioggu ma jum fa yimbe gollitira
ayu yata kina Amadou Diallo mi andando ndemri sanne e maro sanne e leedi Burkina dum dum tawi internet o kay himbe kebay ko kaaja sanne dum e sabu ndegon fay sharidi ndarude cerlani hono Facebook WhatsApp e ni awaduna ma wonko fu fadde ala juddina do portal ko wete télécharger dum a tampan sanne himbe nanana yoga leedi gondo no wodi to samti di ko jidden hollude ni Afrika yi na tampi sanne ko lati internet o sabu nan dana ya torango to woni denjiya
bigata dik so gongo internet li leedi meden Burkina Faso ko buri fo le damolde meden waradu do community di fiya sanne goka dum tiidi buudi sa itti ko watta kemedi di sappo cioda ko dum yeta en giga dum no ngadu da fudum wawa dem jeddi na dum tiidi ti sanne leedi meden do de sai ko internet o wallitata en keba kibaruji do cyallal kesi wud leedon dum mata ne yimbe ne dum goddube
Hamidou Diallo ko yum ko habbudi dum wona internet o ka non leedi Burkina Faso do sembe mudum on hewte hino yibne ka jola ni tafot ko buri hewde fu nokkuji goddo de so won to tawada de deede digo leedi Burkina do fu a tawan internet o wala fay seeda ma fay so tayna woni du tawan sembe mudum duuda fay seeda awa hebu ngada kujje kewde do don hino no ka jola dani dum holata na ke sembe internet on duuda fay seeda ni leede balebe do jende goddo du so ngonga ni nen fahama yimbe yana kala tour du wana batle so ngonga internet ona woni ka jonon hewtle hin yimbe fa jonon itafo
indiam suleman di internet kayni wiide no tiidi e bugol Burkina do leede min Afrika do ni boodu gonga to yin tiidi e bugol sabu hande sa yalti yasin do to wana sare ci mawde fu bugol internet no tiidi sabu antenne de communication gonto yaroji internet di fu goddi moji wala tan wodiri ta wodde ken hebata ay amma taw li ci saare mo fu don ka internet on wodi sanne
del lan de gal do do debi on
o wadu do debi on wodi mona wakati fu de le lewru lewru bal chapanta do tale bal chapanta de hu pambal e sapanta internet o wakati
on nani yiande sukaabe jodibe Wagadougou ko fati e internet ko Karim Bahadjo neldi en kongudi mabbe di joni joni jabboden ko do dande fulbe
Kodo dande fulbe
wonmi haliri non kodo men hande ko Abdoulaye Bachir Sow on ko suka Nigeria naje 17 do e alhali digital marketing amo senti tati tek sudu gollirdu karalle kesse Abdoulaye Bachir mi yettima
karno a jarama haytama
landal an aranal holno alhali internet fewndori e der Nigeria tipude e ko anduda e der gollema
mi yettibe jamono madam e banu bida ha Afrika do mi wodi chadele dudde ko larani hala technology takanasma hala internet banu bida ngam aranol ta fuddi alaran jawal internet majum speed majum ha Afrika do jonta tawan 2 megabyte sappo e nayi ha nder maƴƴaare ɗum sargal majum ɗum jawal man woni. To a fownan ɗum be lesɗe bana Europe, yetta bana Europe kamɓe megabyte temere be sappanɗe jeenayi ha nder maƴƴaare. Nden ha Africa ɗo bo sappo e nayi, ko Asia ɗo to a laran kamɓe ɓe yahini temere be capanɗe tati e jeenayi. En noon to a fondan a lara ceede nawugo ceede majum bo waɗi comparin man a tawan haɗo man ɗo laawi ngam ɗum yawata. Nden ngam ha Nigeria ɗo, ha Nigeria ngam min mari options dama, min ɗo mari bana woodi je internet waddata, woodi je independent network bana fibaji ɗo, woodi irin Starlink je Elon Musk waddi balɗe ɗo. To ɗo hoytini hunde man, to ni ha wawan a vurtina ceede maɗa a heɓan internet man jawɗum. Amma nana ko moye wawata kutunugo banni man. So to a laran bana ɓurna fu soodo ɓe data majum 1 gigabyte ha nder gure ɗo, 1 gigabyte ha Nigeria je wonta ɗo ni ɗum nera temere tati be capanɗe joyi on. To a fondan ɗum ɓe lesɗe goɗɗe bana Kamaru ko Chad ko Niger a tawan gigabyte gotel majum hewti sefa temere joyi. Sefa temere joyi ɗo to a canji ha nera ujunere be hunde. Amma to ni en laran ɗum be gite goɗɗe woodi jahargal yeeso. Ngam to a laran duuɓi sappo saliɗi ko sappo joyi a laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33%. To ayi ɗo holli yahugo yeeso ɗo ɓuri jahargal yeeso. Tanni effect majum ɗo ɗuuɗi, wato saɗele man ɗo ɗuuɗi especially bana minon waɗoɓe entrepreneurs en waɗoɓe startups en.
Kono noon nafoore nden ko si internet on weɓani jama on fo.
Min hoore amma woodi experience mi heɓi dow majum ngam woodi project feere men yino min waɗa dow ko laarini haala agriculture, haala ko laarini durgol e demal. Min heɓata ɓen finditinana huwoɓe remoɓe e durooɓe dow laabi zaman no ɗi ɓe hutinirta be ko laarini annde kese bana irin artificial insemination irin kujeji ɗe ko laarini annde zamanu. Nden saɗele min heɓi aranol ɗi ɓurna target audience amen, yimɓe ɓe en mari haaje ɗum waɗa richin maɓɓe ɗo ɓe wala access internet, ɓe wala internet, ɓe wala internet ha maɓɓe. Warti ɓe hutina fam seɗɗande maɓɓe mari téléphone ji je ɗi wala internet majum. And then bano mbiɗa internet majum warti bana iyam ngendam jonta heɗi a nastiri fuu daga ko laarini haala mu'amalati duniya man fo warti dow internet majum. Filu doggutirgo filuji ko laarini haala annde zamanu ko andi fuu.
E nder yewtere makko ka jonde ONU e septembre ƴaɓɓiɗo, hoorejo Sénégal o Bassirou Diomaye Faye inni internet no haani wonde ma ɗum taweede e haanereeji neɗɗanke. Aɗa tawtimo e ɗum?
Mi yerdi be maako, mi yerdi be bolide maako temerre be dow temerre. Haani internet warta ɗum farilla on, haani arduɓe leddi tabbitina internet hewti ko toye ngam no ɗum wallira ɗe kamɓe man ɓe doggitira zamanuru maɓɓe. Ngam to a laran jonta data warti kam on diamond gold, wato kanjeeri jonta. Data ɗum bo no heɓirta ɗum, no ayinirta ɗum, no hutinirta be majum pat dole sai wona woodi internet majum. So to internet majum hewtai ha luttuɓe bo hutinirgo be majum ɗum saɗɗum. Hokkete seɗɗa bana Nigeria ɗo balɗe saliɗe ɗo ɗo waɗi initiating dow haala cashless policy, yimɓe usta hutinirgo ceede ha juuɗe maɓɓe. Ɓe fuɗɗi project mai saldori waɗugo. Ngam ko waɗi? Ngam yimɓe ɗuɗɓe wala ko account ji ha banki. To haɓe vi ceede ko ɗume watta sai transfer, sai yerɓa yerwa, wala ceede ha juuɗe, wala ha ɗum wara. So ɗum nde ɓe waɗi implementing policy man leddi man heɗi seɗi seɗɗiro maji, economy leddi man doɗɗi. Ngam ko waɗi? Ngam ɓe torri talakaino himɓe wala no kutinira, wala warti ɓe jewata ceede. And then ceede man bo ɓurna fu waɗoɓe final consumers man wala account ji ha banki man, wala internet man nder kauyeji, nder laddeji ɗo.
Holko marɗa ko wi'a ardiɓe ley emen Afrique e ƴettugol eɓɓoje ko fewti internet?
To haragare miɗo ewn ardiɓe lesɗe Africa ɓe nota noddangu president Senegal ɓe tabbitina internet ɗo sankiti ko hatoy. Kala ɓi leddi fu ɗo mari access majum, ɗo mari lawol majum ngam jahargal yeeso lesdi ɗi e ɓiɓɓe maari. Bano min andi duniyaru ndu ndu hotaki ko ɗume sai dow internet. En noon kamɓe bo haala digital economy, to ɓe yiɗi ɓe waɗa achieve digital economy dole seto ɓe waɗi internet nasti ko ha toye.
Abdoulaye Bachir Sow mi yettima.
Salamu aleykum.
daande fulbe wonudon e hedaade e do VOA fulfulde mede weltani on nokku kala ka wondon terde taskaram o ka onduji dabbi e do ujune sappo e jeedidi e teme e jeegom e cappantati kilo earth dum baawi kadi e jiitude taskaram o wondude e jantoji amen fof ka mejaaje rendo amen Facebook e WhatsApp jokkode e kanal WhatsApp amen hiden natana joni tagere didabere danku. Katajare didabere ngurundam fulbe nauran en hande Dakar kalen fi dewle hakkunde nyenyube. Adaji goddi no hadi nde nyenyube be hauta mechal resindirta. Seydou Nourou Ba yewtan en no o alhali feondori ton Senegal. Njahen kadi gine ton lawol hakkunde labe e timbi madina lanni bonde. Seto tobe no haura e chadele udude en gallure lollirnde demal e ngegu. Karogere men diaspora hande en yewtidan e Abdourahman Diallo ko fati e sukungoji horeyaku Amerika aroji. Abdourahman no tawe e sukabe teddube temedere be fondasyon Obama subi hika.
Ngurundang fulbe.
Adoroden Senegal kalen fi dewle hakkunde le'i mambi en nyenyube adaji no hadi desal hakkunde nyenyube be hauta metche ko finatawa woda do hajoni ender no kulibui tentini futatoro. Seydou Nourou Ba yewtan en fimum ender nejantore.
Kinam kindako bayelo e chubalo de sendirta gawla e mabo de sendirta wala e toro de sendirta
be ko subalbe de sendirta e torobe be ko sembe de sendirta e maccibe
Hafsatu Li gawso jako pamini en holko fitti kindam kindako dum holto ummi Habib Seydou Ba ko sociologue
ummi ko en denji lawi ha ndubudi societe di organisation ko pour wadde loger ngot fo folto jeya
Hafsatu Li ina eto ɓeydade famminde en holko addi kindam kindaago e nder diwan Fotatoro.
Mawɓe men cañno kinɗe batte golle mumen ngam mbaawa hutondirde nden gurnoɗen tan koye ndemaaji men gaynaaka men awo men seengo men cañumen ɗen geɗe gurnoɗen ɓe gurno ko e ɗen geɗe noon ɓe pecci maa bo saña maa looƴ baylo o tafa cuɗaari tafa jale toro ɓe keede diine hannde ɗeɗon geɗe fof mbayliyam kono ɗum hatta hanti wonti teppol jokkondiral hakkunde yimɓe ɓe hange surtout dewgal jomumen mbawa resdude sababu ɗum ɗo.
Habib Seydou Ba ina andinen ha joni wonde kinɗam kinɗaago ala fofto ala ha e leydi tubakoɓe
wawde wurdude e neɗɗo mbaɗa programme ma mbaɗa ɗum ɗo fof noon donc je pense on ɗon côté aussi doit revoir cette situation kasa ene woodi tubakoɓe ko wiyete ko des prolétaires et des bourgeois waɗi ko lamɓe waɗi ko dañɓe e wasɓe ɗum foti ko kasa par ce que jomumen koko ƴetta mbaɗa étiquette mbiya onon ko oɗo range jeyɗon onon ko oɗo range jeyɗon donc kasa alaɗo wonane mondo Karla Max windi la bir de crase gila e ɓaleɓe ha e tubakoɓe foof koko wuna hunde wemde ɗo ittude surtout noon enen halpular enen ɓuuri hen jeggetade
Gawsou Diako koko sali tan kinɗam kinɗago e nder fannuji ɗiɗi
goo furankoɓe mbiyata wonde a resodirta e neɗɗo ma jiidani hinde tawa aɗa andimo aɗa andi yummakko aɗa andi bammakko aɗa andi galle makko ɓe mbima a resodirta e ka cubbol a resodirta e ceɗɗo neɗɗo goɗɗo mo jeyata e fuuta ara ɓe dokka ɗum ɗiiɓe tawɓe ganda ko woni ɗum nene fuuta fannu goɗɗo cubbol resodirta e leñol gongol par ce que ɓe jiida ƴiƴam sa ƴeewi to banggue cellal jiya neɗɗo waɗa accident walla o rafe o nawe hôpital ko poɗɗo wattede ƴiƴam taw wiyeteɓe ko bandiko en ɓe ɓe gona ƴiƴam gotan oya mo wiyeteno o resodirta e mum par ce que won ƴiiƴe mumen ɓe jillodirde tawe ko kamɓe lendi groupe sanguin wadde ko on foti hokkude mo ƴiƴam wadde holto ɗum woni
Seydou Nourou Ba VOA fulfulde Dakar.
A jarama Seydou Nourou Ba joni jahen guine halen fi caɗele seɗotoɓe timbi labe ko lawol holorangol ka naɓugol artira ngure kono caɗele mawɗe no yaltiti e ngol lawol loope ndiyan no mbaɗi sabu yimɓe e masinji mum no ronki ka rewa tampere heerinde no mbali hen wono holliri nde jantore Alpha Ousmane Ba.
I told you to say that going to put a law on the Timbi, Sarek and Ure Demon Lundi for free. A kilometer at the Sapo Jet when each other led it. Tenera Udo, Yumba Hilden around Domago. Sabi Moon, Larongo for Yubungo. Meter Amadi Gilda Balde Salu Kamara, Otanjani de Jogi. Balde Hibeleta, the Kalawal Afia Timbi, Jemma and Yalorma, Hiberondi, Kobonata.
Roko Gilanke, Duzer Mirido, Roko Mami Abaka for the land, Konomi Abalita, Rome Waliyanki. Gilandungu nufu ikoni me found dori dori.
Friday piyanki mengari hando mengkali do mengwali do mengoli mendefani me bana kumende fapashe me yano dafi lubagol peno bini mengkimbo ala lete ala mengwali do boto ya mnyama na oleru.
Kalawa ingeli ya betimbi kayona kilometer ajinoga lady haja kaja tuhinde jalo njere wakeche bipenete otomape wawi wade yontere. Lumbani.
Mene ko pon metere on meye ya. Men baki do to wal pon metere yo ngari utimi madina ngal hewta ka gudron. Balde jeddi ngari yanga de kala wol do. Da wa wali hewtu de ka gudron ngiri ya. Me woni obligé jitti ngol ma kiti on wada yoto moto hoy. Joni koy kadi iro. Ma kiti di amende no bonde. Ala do ni ni lawol timi madina ngol labe do ngol duaka tabide. Ko timi madina no jogiti joole tambagol be ngureji di murado seen. Ay jabangal ko timbi gaabu di wuride.
Meter boy dumba ko dogimbe auto ko boyi. Ender leydi gine ko no cadeene fewndi de hande labe timbi o meeda yude sifamu
o yi jama ko moobi do ko o yi o toje ko ne son jaade ko kono hari men yaali tuba dum do no wayri do ni e tenen fejjudo men ardo do men wadi do fosiji sendika on e njula on men addi beenije men wadi do sarsuma a jeenay tay de anyande be wadi sarsuma a jeego e tenen fejjudo do men wadi sarsuma a jeenay talata men hari men watti do sarsuma a jeego mo kala wakili beeru ko waawi gon kono hay fosse mum o dum woni yaltali gerama kono waawali lawol on e baaki gouvernement on jabi be walli to em
Aissatou Cherif Mbalde ittare nden addi yankinare makko e gol lawol
dila dungu mu feedi meden lorri lorra wota kam o yi otoje den ko yiri ko beedi do fop fayda do mi fayda mi wayri ade wala labu goron daro wosi mi hetta nyamaali be acci tayar gol do be wattaali me acci tayar gol ga fe me woni do buri 2 heures de tamme den dari otoje den no lumbinede de fode waawal fi
foto ko non non no yindo ngam
dunya maaron kam mo yiri daw yirta kito do sonja ko haaba do ko mi wayri arde mi wayre arde ke selbe
takko de tampere angal lawi joom auto dojinobe no wundiri ko feewi ko non ko tantu goldo jawle e hore de chanele Alpha Usman Ba VOA Labi.
Ko dande fulbe wonudon e hedade e do VOA fulfulde mede weltori jikke de fawdon e amen mi yetti Bari Haruna Pate jodido Senegal Abubakar Parda jodido Adamawa leydi Nigeria e Hamidou Sofia dum ko Guine ha hewda Abdraman so kanko o wi abo jodi Libi fewndodo joni joni naten e rogere diaspora
Diaspora.
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 Ender jonte aroje Amerika na beben suboto horejo leydi mabbe fi duubi nayi aroji di hande rogere men diaspora no eto andude holko hani wonde darande yaltiyankobe afriknabe e din sungoji ko Abdraman Diallo goto e sukabe temedere be fondation Obama subi hikka jabanto en gallandal mi yewtidi e makko edo mum Abdraman mi yettima a jarama
mi yettima
a tonu no hondu fi wote député falde New York City hikanon ko hitande sungoji hore yaako America landal an aranal holko hani wonde darande yalti yankobe Afrique nabe dum wiete diaspora ende ede wote do hikka
aita on yarama ko addudo lando ko ara fenyitangol jama on ara fi de wote do hikka ara jibinande Afrique wonbe do ben are den do andugo kala wawdo votugol ara mo mari kaydiji votugol mo do votugol no votir de wo enen jibinan de afrique no votir de wo be ndarata ben ah o communauté do no mari votuji buy to mo mari kembe kono si tay en votali nombre jimen ni haray duuda ton haray be haaji mabbe wonata eme haray don
ko dum won kala mabdo hanere votugol yo yahu wota hikanon Donald Trump ardido leydi kiddo no podondira jullere lamunde e Kamala Harris dum kanko woni jukkolam do fewndido holko woni herande de wote hikka ko tawata no fewti yalti yankobe
ah de hikka do wote yedo ko wote sattude fi fiji buino ton Portugal de dum ko problem molana do hikka no tawra ko election wana democrat do ben surtout debbo do kanko mo inni simo lamike mo aptitira dum non fi kala supreme court ni ande kadi dum non ko illegalement ko eta kala ko decide hore mu Trump ni o kanko mo dum non aptitata eta kala decide na hore mu e donc ko l'école di kadi fi pay ko ko donc kadi arabe be luto dir kadi to donc dum ni mo kala ko ndar ko hon dum burani dum mo jangol tobbe hon dum burani dum mo jangol ndara vota sabu dum non
wobbe no adda nganto wiude no woniri wo ko be hobbe e ndi leydi do dum no woddintina be e wattangol yila e alhaliji politiki bi olma e dum kon dum a wiuda e dum
si tawi a ari e leydi e ita e ndi leydi ko do wonda gollude ko do wonda nyamde ko do wonda walade a yawde golla nyande be nyande ta yobude tax a mari kaydi votiru na mari citizenship aray ko ma etto da tawta ukkito da e ndi leydi don vota ndil kala ko woni don vota ne hombo fala de yo lamo parce que sen vota lombo fala de lam goddo go lamo yike mo en fala ka on do wadi luaji tampinay di en andi ara ala ko wulito den en den kadi ko buri kom bibbe be wonde hebude do be ben burbe mabbe ben do anda ko men hay si be yahi ton ko be artu be hotata kambe ko do woni ko mabbe kala hay si anga vota tawa hora ma vota bibbe mabbe ben non ko do woni ben non be hotata tani rad ma ko do woni ben non be hotata
wana mi wiri non Abdurrahman ka fuddo de hida tambiti fota hida tidni e wallitagol tentini sukabe no fuddora gurdang e di leydi do e mobindirgol yimbe holko woni eɓɓoje ɗe fewndinɗa fewndo ɗo ko tawata hino fewti e ɗum eltugol yimɓe woni politiki ma alhaaliji ngurdam
i duuɓi tati ɗo feɗɗiri ɗo yimɓe men men ɓeydike ɗo moƴƴa 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 donc mi mari ɗo organisation molanaɗo ɓennamo guinéen sud sud in america guinéen africain wonɓe ɗo falaɓe yiltitagol ko l'école ma falaɓe janngugol ara mi wallay ɓe ko honno ɓe appliquirta l'école ara mi walli ɗo yimɓe capantato aray fuɗɗiɓe université o semestre ɗo donc yata yimɓe ɓe ɓuri temedere ɓenɗo mi walliɓe ɓe fuɗɗiki anglais e nde hitande feƴƴure ɗo ara ko yawgol jangga anglais ɗum ɗon par ce que meɗen hooli kalarɗo ni leydi so tawi a wawata haala leyndi koma ekkitoɗo haala leyndi seɗa faala wurugo e leyndi
yewtere ma feewi Abdourahmane a jarama mi weltanike ma VOA Fulfulde yettima
on jaram fotta noon
heɗiyankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men dande fulɓe e nde yontere ɗo kono ko adi en seedude mi heɗina on ɗi sandaji woɓɓe wi'a bandaji ɗi heɗiyankoɓe neldi men
inde am Moussa Sale PTS daga lesdi Nigeria Bauchi ko bo mo Allah wujji furɗata
assalamu aleykum VOA Africa min miɗo yeɓel ko Moussa Bari miɗo jooɗiɗo makko bandol men hannde haaju ana waɗa dimo maccuɗo waɗa talka ka
jamiri VOA Fulfulde on calminama on beltanama ko Issa Bari étudiant en informatique de gestion en technologiste de Kayi eyyi pulaaro wi ɗo cofde paabam wonno addantami jeyde nayyi
assalamu aleykum daande fulɓe e hino bandol jogiimi hannde lekki ñaameteeki gila peyndimaaki komin woni Hassanu giɗaaɗo suuɗi gila wuro muuɓi diwal Adamawa Nigeria
komin woni ceerno mo Tumba hewtinanɗo on yewtere nde iwoɓe Washington mi jarni Abdourahmane Dia Kila Williams e Lionel Gahima mo arti tun gurte makko o jahiiɗo haaɗo e Kigali kono noon o neldallan hay fof iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi mbiɗo yalani on jaam nokku kala ka gonɗon e adunaaru ndu on jaarama